Hola. Yeah. Vasco Dalmus. Ukipata mix no favor. DJ ya make us a beat no error. Naifanya lit na tempo na make sure rhyme ni fit no error. 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 Ukipata mix no favor. DJ ya make us a beat no error. Naifanya lit na tempo na make sure rhyme ni fit no error. 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 Sasa ndungia ma heavy jackets. Niko ready kuingizia hazy caskets. Bigger issues with a bigger musket. Uwezi nipata kwenye every market. Unajibeba na we ndio target. Unakurusha msupa na ye ni ratchet. Unless utatoka rat race. Uwezi cross na ye on the mandate. Na bring the terror. Uwezi nipata na rhyme na error. Tunaita grenade mapera. Huku kwetu uwezi kosa mavela. Ufai kusnitch elewa. Heri ukae miaka kinde kwa jela. Ukidai ma links wepewa. Boraki mdomo ustoe hata hewa. Ukipata mix no favor. DJ ya make us a beat no error. Naifanya lit na tempo na make sure rhyme ni fit no error. 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 Ukipata mix no favor. DJ ya make us a beat no error. Naifanya lit na tempo na make sure rhyme ni fit no error. 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 Rhyme ni fit no error.
Mzuki na kwanga no error. Vibes zenyu zinakera. Heru bonge na kadere na kamageri na kwanga ndo era. Cheki biti na genya. Chini ya maji kao mena. Kwa mix haina kasembe. Hisi opetu utakula mapera. Kwa wenye wana beef wana chosha akili. Wakidismi na mwa kwa sina. Beba glow kwa tadhani kipina. Nikifika mkosemi ya pindo. Wana shindwa mna bonga ya nini. Huku street tunashuna kazeni. Niko fiti njima heta kazenyu. Bizenyu bigini madomo bongeni. Street business nasaka success so progress. Iko kwango ma next. Drill best how I feel yengi next. Na kuni rich unatumanga text.
Ukipata mix no favor. DJ ya make us a beat no error. Naifanya lit na tempo na make sure rhyme ni fit no error. 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 Rhyme ni fit no error.
Ukipata mix no favor.
DJ ya make us a beat no error. Naifanya lit na tempo na make sure rhyme ni fit no error. 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 Rhyme ni fit no error.
Check it. Mali yangu ime die. Oh no. My phone na ring iko battery low. Siko biz. Whoa. I see no beauty in my eye. Wrong color ume die. Wrong. It's not a good show. Kabazo wana aska mrazi. Kazi ya fandi yo achi ya wazazi. No. Grand iko find no error. Deni si die izo pizza ni kera. Benz tajenga ita ring next era. No love no hera. Ahaga kwa dera za club omera. Sista nifuza na sera. Na kama naza roll jot mia in 20 minutes. Kuchia wera CEL. Mekuchia battle. Asina ID usilete ufala. Kwa mali tu mwana the cartel. Kana bring niko hot in did. Mali yangu kila mtu anaban hadi patel. La sin nilirusha mabiding. Nika mwacha na tera. Siku izu wana mkansel.
Kibata mix no favor. DJ ya make us a beat no error. Naifanya lit na tempo. Na make sure rhyme ni fit no error. 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 Ukipata mix no favor. DJ ya make us a beat no error. Naifanya lit na tempo na make sure rhyme ni fit no error. 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 Rhyme ni fit no error.